aabahaygu waa dab damiir.
My dad is a firefighter.
Wuxuu caawinayaa dadka maalin kasta.
He helps people every day.
Wuxuu ka hayaa gaari weyn oo cas.
He drives a big red truck.
Baabuurka ayaa leh siren cod weyn.
The truck has a loud siren.
Waxaan jeclahay inaan arko isaga oo xiran dharkiisa.
I love to see him in his uniform.
Waa isaga badbaadiyaa nolosha marka dab ku jiro.
He saves lives when there is a fire.
Waxaan dareemayaa ammaan mar aan la joogno isaga.
I feel safe when I am with him.
Wuxuu i barayaa amniga dabka.
He teaches me about fire safety.
Waxaan rabaa inaan noqdo sidan isaga.
I want to be like him.
Isaga guriga ahayga.
He is my hero.
Waxaan ku faanayaa isaga.
I am proud of him.
Waxay ahayd maalin qorax leh goobta beerta.
It was a sunny day in the park.
Lucy iyo Tom waxay ku faraxsan yihiin tartanka.
Lucy and Tom were excited about the race.
Waxay arkeen calaamad weyn oo ahayd ku biir madadaalada.
They saw a big sign that said, "Join the fun."
Lucy waxay dabaal degay, Tomna waa dooletus.
Lucy cheered and Tom smiled.
Waxay la kulmeen saaxiibadood goobta dhamaadka.
They met their friends at the finish line.
Waxay wada shaqeeyeen sidii koox.
They worked together as a team.
Lucy iyo Tom wuu riday xawli.
Lucy and Tom ran fast.
Waxay isu caawiyaan inay dhammaystiraan.
They helped each other to finish.
Dulshaan waxay u riyaaqeen iyaga.
The crowd cheered for them.
Dhammaadka waxay ku guulaysteen tartanka.
At the end, they won the race.
Lucy iyo Tom aad bay faraxsan yihiin.
Lucy and Tom were very happy.
Waxay barteen in koox wadashadu ay muhiim tahay.
They learned that teamwork is important.
Hadda way baranayaan orodsi.
Now they love running together.
Jimcaha ka dhexeeya koox arday ah ayaa u safartay safar dugsiga.
Last Friday, a group of students went on a school trip.
Waxay booqdeen matxafka sayniska ugu horreeya.
They visited the science museum first.
Museumka waxay ka barteen meelaha bannaan.
At the museum, they learned about space.
Hagaha ayaa sharaxay xaqiiqooyin xiiso leh.
The guide explained interesting facts.
Kadib waxay lunch ku leeyihiin maqaayad dhow.
After that, they had lunch at a nearby restaurant.
Waxay ku raaxaysanayeen pizza iyo salad.
They enjoyed pizza and salads.
Kadib qadada waxay baarayaan beerta magaalada.
After lunch, they explored the city park.
Waxay qaadeen sawirro badan oo ah ubaxyo qurux badan.
They took many pictures of beautiful flowers.
Cimiladu waxay ahayd qorraxda iyo kulaylka maalintaas.
The weather was sunny and warm that day.
Ugu dambeyntii waxay ku noqdeen school bus.
Finally, they returned to school by bus.
Waxay ka hadleen xusuushooda jecel.
They talked about their favorite moments.
Waxay ahayd maalin ay weligood iloobi waayeen.
It was a day they would never forget.
Sabtiga Lazarus waxa u dabaaldegaya bulshooyin badan oo Masiixi ah.
Lazarus Saturday is celebrated by many Christian communities.
Waxay calaamadinaysaa bilowgii usbuuca Quduska ee ku jira dhaqanka Orthodox Eastern.
It marks the beginning of Holy Week in the Eastern Orthodox tradition.
Maalintan dadka ayaa isugu yimaada inay xusuusnaadaan qabadka Lazarus ka yimid dintii.
On this day, people gather to remember the raising of Lazarus from the dead.
Dacdooyinkani marag marin ayaa badanaa waxaa lagu calaamadeeyaa samaynta isha dabeecadda.
This event is often marked by the making of palm crosses.
Qoysasku waa ay wada yimaadaan si ay u diyaariyaan cuntooyin khaas ah maalinta.
Families come together to prepare special foods for the day.
Dhaqaalaha qaarkood carruurta waxay aadaan albaab ilaa albaab ay heesayaan heeso.
In some cultures, children go door to door singing hymns.
Waxay ururiyaan macmacaan ah oo ku raaxaysanayaan jawiga xaflada leh.
They collect treats and enjoy the festive atmosphere.
Qaar ka mid ah dadka sidoo kale waxay ka qayb qaataan adeegyada kaniisadda gaarka ah.
Some people also participate in special church services.
Ka falanqaynta sheekada Lazarus waxay dhiirigelisaa rajada iyo cusboonaysiinta.
The reflections on Lazarus' story inspire hope and renewal.
Guud ahaan, maalintii Lazarus waa maalin buuxda farxad iyo ruuxa bulsho.
Overall, Lazarus Saturday is a day filled with joy and community spirit.
Dhulka qalin ee bariga dhexe, qodid ayaa soo saaray khasana alaab qadiimi ah oo beddeshay fahamkaaga bulshada hore.
In the arid landscape of the Middle East, a dig unearthed a trove of ancient artifacts that revolutionized our understanding of early civilizations.
Inta ujeedooyinka waxaa ka mid ahaa lafaha la keydiyey si aan caadi ahayn oo belonged nooc ka mid ah hominin oo muddo fog lumay.
Among the discoveries was a remarkably preserved skeleton that belonged to a long-lost hominin species.
Hordooyinkani yaa aji koriya ayaa adi u dhigay saynisyahanada inay dib u eegaan qarnigii horumarka aadanaha iyaguna in badan oo xidiidayaal ah la yaqlay.
This astonishing find prompted scientists to re-evaluate the timeline of human evolution, suggesting a much more complex relationship among early hominins.
Marka qodobadu socodka u socday, agab dheeraad ah waxay bilaabeen inay muujinayaan kakiya waxyaabaha dhaqameed ee hore loo mooday inay yihiin xun.
As the excavation continued, additional artifacts began to reveal the complexity of cultural practices previously thought to be primitive.
Tusa muujin xafiitada ah weydayaasha aan ah qorsaso qabo.
One striking example was the discovery of intricate pottery, which exhibited designs previously unseen in the region.
Ilmi baarayaasha faraxsan ayaa bilaabay inay wada shaqeeyaan, wadaaga fikradaha iyo mala awaal aan laga yaabaa inay dib u qaabeeyaan fahamkayaga waqtigii hore.
Excited researchers began to collaborate, sharing insights and hypotheses that could reshape our comprehension of the past.
Iyadoo hababka isdhexgalka fikradaha cusub ayaa soo baxay, iftiiminaya fahamkeena ee bulshooyinka qadiimiga ah iyo qaab dhismeedyadoodii adag.
Through interdisciplinary approaches, new theories emerged, illuminating our understanding of ancient societies and their intricate social structures.
Macnaha natiijooyinkani waxay ahaayeen kuwa qoto dheer taasoo taariikhyahanada qasbay in dib u eegaan fikradaha muddada dheer haystay ee ku saabsan nolosha awoowayaasheen.
The implications of these findings were profound, compelling historians to reconsider long-held assumptions about our ancestors' lives.
Ugu dambeyntii, dadaadkan cilmi-baarista ah waxa ay keliya iftiimiyeen taariikhdii, laakiin sidoo kale waxay abuureen dhagaxan taariikh ah oo sii furanaya.
Ultimately, these archaeological endeavors have not only illuminated our past but have also created a rich tapestry of stories that continue to unfold.
Sansanadihii ugu dambeeyey, warshadaha hal-abuurka waxay soo mareen isbeddel qoto dheer.
In recent years, the creative industries have undergone a profound transformation.
Beddelku wuxuu si weyn ugu xiran yahay horumarka teknolojiyadda degdega ah.
This shift is largely attributed to rapid technological advancements.
Marka xuduud dhaqameedku kala fogaadaan, fursado iskaashi ayaa soo baxaya.
As traditional boundaries dissolve, opportunities for collaboration emerge.
Horumar maahan laantoon ku xadidan qaybo, waxay faafisaa guud ahaan dhammaan beelaha hal-abuurka.
Innovation is no longer limited to specific sectors, it permeates all creative fields.
Saameynta isbeddelka tani waa cad in noocyo kala duwan oo muujin ah.
The impact of this evolution is evident in various forms of expression.
Laga digital ah gudub ah shayba halalka ma jiraan xudur.
From digital art to immersive experiences, creativity knows no bounds.
Marka bulshadu soo dhaweeyaan isbeddelka, waxay abuurtaa dhaqan hal-abuur.
As society embraces these changes, it fosters a culture of innovation.
Iyada fikrad cusub, mustaqbalku wuxuu u muuqdaa mid iftiin badan oo lagu heli karo.
With every new idea, the future seems brighter and more accessible.